do a breath. Retrograde Vader.
Nemunjibu kizimbe kumina chitundu tubazike.
One man don't get colored. Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babi gule. Oba tutana katutana gay.
DJ don't get colored.
Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay.
Tula.
No bube na tube gule.
Yeah.
Oba tukesa tukesa.
Yeah. Yo, hey, yo. It's spontaneous, mitaka waka kunta.
Yeah.
Humunja atiwa, kula hindi wa ya galira.
Yeah.
Correct your race, mlijia webwe sendawa. Kwa wana achivula mchile jindu chaku sakasa. Ye wachi wata weno neba vigula. Yo, haba muhogone tumoye wa majupa kutoko. Kavili ngato brandi kunyuma. Yo, ulamu hunyu mioni Kampala.
Tuwa tunyu midwai, yes of course.
Yeah.
Tetutia loo sifa tuliba bo. Bubaz,
natuwe sala.
Zishot,
kama jambula. Haba tuzala wa masasa vili kunyama.
One man don't get caught. Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babi gule. Oba tutana katutana gay.
DJ don't get colere.
Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay. No bube na tube gule. Oba tukesa tukesa.
Yeah. Women don't get colere. Haba du ready temuti ya mukoleze. What? On it up, katuba kovye. Zeno mukazi reto re, katuba kye.
Fetuza na kalion, so meno meno.
Yeah.
Maguru kabinachi watu mikono.
Yeah.
Reto re, ya tabude mukono.
Yeah.
Katuza na mazena bule musono.
Hey.
Nate wale tukuba na kumukono. Design of uvazi chambala weno. Gwe, feba vubu kani vumulo. Mala wazi kafetika pa mizindalo. Tutukula ngama sawani katandalo.
Yeah.
Aba chesi, mutu jokolu kongolo. Mwanda wada. Na ye muchana gamalo. Na ye na jimba kubi ya bamala kechalo. One man don't get colored. Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babi gule. Oba tutana katutana gay.
Yeah. DJ don't get colored.
Mwana weza kuzina gumaba kwenye gay. No bube na tube gule. Oba tukesa tukese.
Yo, yo. Nga tata tukuba ya chukuba nga chinyuma. Mana kigelis. Yubanda banga watoba. Mwende yoku nyumisa, mundi kabaka. That is good, okuwa msala pulesa. Retrograde no mnyaye, faba chukuba. Bonawana, faba si wange ntunuka. Drama boy, St. Andrews, Mukateva. Producer Green, echigomanga chiku. Ba Mwa, fire. Kunti, kinti.
Remember where you got it first.
It is
www.djericom.com.